papu parasha, hawaro langi, me wange shoto shokhosha, hawaro langi. Pupa, 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 lara, hawaro langi.